Kwa kweli mazisi unajua na kupenda Nikiwaga na we na kuwaga na fura Kwa kweli mazisi unajua na kupenda Nikiwaga na we na kuwaga na fura Mr. DJ ongeza yo volume Hadi speaker zipasuke Watu kwenye dance floor jasho limwagike AI That I want to be seen with Baby girl, wow many mother You're the kind of girl that I want to be seen with Jirani we, usilete zogo Ukilete zogo utaribu mpango Jirani we, usilete zogo Ukilete zogo utaribu mpango Wawili wawili wacha tupati tonight Wawili wawili wacha tupati together Wawili wawili wacha tupati tonight Oh girl, sunajua na kupenda
Usanidata baby girl I see your choja Hapa mita wanajua wendo noma Ushaniroga kindani wewe Bintu napendeza wanani wewe Ushaniroga kindani wewe Bintu napendeza wanani wewe I wanna make you my queen girl Shopping ni kupeleke Namibia I wanna make you my queen girl Shopping ni kupeleke Namibia
Wacha ni kupeleke na
Ushaniroga kindani wewe Bintu napendeza wanani wewe Ushaniroga kindani wewe Bintu napendeza wanani wewe
Wawili wawili wacha tupati tonight Wawili wawili wacha tupati together Wawili wawili wacha tupati tonight Oh girl Sunajua na kupenda Wawili wawili wacha tupati tonight Wawili wawili wacha tupati together Wawili wawili wacha tupati tonight Oh girl Sunajua na kupenda Wacha tupati together Wawili wawili wacha tupati tonight Oh girl Sunajua na kupenda Wawili wawili wacha tupati tonight Wawili wawili wacha tupati together Wawili wawili wacha tupati tonight Oh girl Sunajua na kupenda